Kung Fu and Wang Jalo entering the heart of the trap.
Yeah. secrets, the ground is heavy. That's just the way things used to be. That's just the way things used to be. That's just the way things used to be.
You can make radio with funding support through New Zealand On Air. Complete the application on planetaudio.org.nz/make radio.
Welcome to Psychotron.
Whakarawhare atu ke e maho pungipungi nei tau tōle tanga ta whanonong o tau kapsinga tau mamatua ua mai ke ke hai whangiswangi tau le te o i whanonong ke ha tau tōla leo tango ke maho pungipungi i kio te whakakianga ki mua hea tua au ke hana takitakianga manui na ke ha tau tōla tau mamui i ho e whanonganei ko iu whalewia fōke tau tōla e hana tuki tuki anga mawhara. Tō hawhangi hei te tōru a whakahoranga ki he Leon. Ko e matua te tōru na ko e Yehova Sabaoth. Ko ko e ko e hama tōru iki. Ko ko e ke hama tōru putu iki. Ko ko e ko lifu homo e atu. Luhe langi mo e larulangi nei. I loa e wahatopu nei, mai hawa whenonga ki Riso, Jerusalem. Mai hawa amamnaki atu ke whakawhiriang e tau iki e naurang. Mai tau kamtamata ke hawa mui. Hako pieni i whio ia mai whenangaru ia tua. Ki mawanga naurang e ngahana. Whakamangaroanga me whakameanga te mumbui. Whakaui kui atua nei. Whakaui mai hingoa he larurangi anga hala. Pia ni mo mautoro ei nei. Ke he hawa mui tukulele. Mai hawa mautoro anta wa mahani kua anakai tonu. Me kua hala foki ki mo hawa i atua. Hawa whinangaro e mga pungipongi. Nā matai mai ki tau manamnatuanga ki a tāria mai iloa i mautoro. e hawa mna kianga mai hama tūra tamo mui. Hau whara mga hane po kia ia mau tōri atua. E hawa mahani mtaki mai whakaala wha hau mui atu. Hau matai mei ki tamo mui wha nonong e maa pungi pungi nei. Ia nonga anong mtari ai e mau tōri e hawa koutu. E hai e Jesu Kristo. Amen. Nāma mai whakaheke ki mua hi atua ki he lolong. te ngā rea tua tō mō me mawe hea ngā fō, e wangiria Ioane e wea ngā hongo furu maua, tō tō he whae kupu hongo furu maua, ke e whakaoshi me he whae kupu tōrungo furu maono. Ioane e wea ngā hongo furu maua, tō tō he whae kupu hongo furu maua, ke e whakaoshi me he whae kupu tōrungo furu maono. Pe mai whakawea ngā mratu mai mga hapungi pungi nei, whano he mama a Isu. Whano he mama a Isu. Tōngani kua whakaheke moe, whakamoria he laurang kerisiano, he au tapune mori atu. E whenonga a Isu ki Jerusalem, kua hoko atua ia, he ana preuafi koe asini. Me kua whakaheki ai e moro tangata ane whakateritari ia ia. Moe whariki ai rotoro e pohara tū. Ki a rotoro to tāpūru, po ke tau o roa kau, lau pāma. Moe kua iliri moe aroa i foke rotoro tau o roa pāma moe whakaheki. O sana ke tamatavita. O sana ki he tau mena i runga motua. O i hana kakano ki a rango matai mai a mautoru ma iki nei. Ki a rango matai mai a mautoru ma iki nei. Takoronga ne amamanaki ki he rango matai anga iki. Takoronga foke ne harapu uri me naka i loe rotoru ko e ngoi e rito e whenonga a Kiriso i Jerusalem. Hei nā kua longo nā e tau tōru ki mga pung pōki nei puku tō e mtōru ki Evangelia Ioane. E taha mga ho tara haua ni he mui e Isu. Taha mga ho tara haua kua mafuri ei. Kua mafuri ei e hānanga hua. Moe mafuri ei fōki i tau manamuna tuanga tangata. Hewe ama muna ki anga ki runga sa tauro. Nē nā kai ama muna ki e rarurangi ki ei. Kaka ama muna ki anga ko fitani he whakatakotoka anga i atua mai hana tam. Pema he mga pungi pungi nei, whano he mama a Kristo. Ka tutoe do tōrui, tamuna tutupu. E si hoko atu ki ahori utu mai tō mahino reia mai roa e ki tō loto hatu tōru e tarawa ngande ki mahapung pōmu ki whakawea ngande ki hatu tōru tō mumbui ki e whāna e māma Kristo. Kāno hako pūri e larurangi. Pūri e larurangi hako e hāla he tangata. Kaka mga ahone e fuake i sua hana mui o eke ia mo maamu. Ua whange i ngutu hau, he riu tū mai. O eke ia mo maamu ke tau mo mui ko whakafou. Ne, pe mai whakakoanga whakamua e tā manatu e rata mai launga he manatu whakamua mai pungipungi nei. Whanu, mui loa. Ko Isu, ko Patuiki. Nā he whahe kupu hongofurma hongofurma tolu ne pē mai. Ko si utai ero tolu e tauro pāma si fono fono e ia. Si ui ero tolu ho sana ki a munuena ia ne haere mai ki hengo heiki. Ko Patuiki a Isu ala. Ki se rāko haere mai hao Patuiki. Mana te whakamua ia ke mai longa e tūtoro ki whakaweanga he lau. Whanu he māma Kristo. Whakamua ki loa mei mai longa e tūtoro ki au atu. Puka whanu mei loa ko Isu ko e Patuiki. Naka whiawhia he rota he longa e tarhoanga ia. Mana he rota ko ia ni e Patuiki he narulanga ke mngala ai whaifoki. Kaya nā e tala hauanga kua longa nai te tolu ke mga pungi mai ko haere mai e patuiki ko haere mai e patuiki tunga ni mai longa nang he te tangata waleve nuna nofa maskelea alo tolu fi manako ke whakamanuro e tamo mui me langa mutai e si tohea whakatutu e alo tolu ki a lavi aki a matolu ki a langa mutai Amatu. Ko rang mata yang ai ko sia mai ai mama grisu ni lung ni tomo mui. Ha ko mai ki he mama ia. O mo ai so ka mroroanga mai ki grisu. Ki la ta metu. Ma na o ki. O mo ai. He tangat. Ei. Po ai la ni Ke waha nei ni tunga lau tolu nei ni whakatutu me tau hei ato langa matai mai a mau tolu mai ki nei. Mana tau inasia tau tolu me tau puhala tau hea ki hatua. Haku tau rekua ki heke ku whakawhia ngai mo tau tolu ki hana ulang. Iroha ni tangata hana ni kua me tau hei ato ei ki nei langa matai au. Ko iki nai ki hoko mai hawa mam ki he hako mui tunga nine to hea alo tūru he mao ni hoko atu ia ia Jerusalem pe mai tā tangata rao ki matara tō pulotu kumi kumi ki he fitangaro he tua nā kai ko Yeshu koe patuiki Pule malolo. Kako ia ko putuiki ko haere mai. Ki maturei me hana to tangata. Iko mana muna tua to tolu. Poko hai foki ta putuiki e lalo langi nei. Ko foki hana mo ui ki maturei me tokoronga to tangata. Ka to tolu ke he. Ta uhi putuiki mo ato ke motu ko peritania. Ai ora tūru ni kiri popo i tō tangata, kwa nākai se fie tō tangata ki ei. Kai nākai koe i fuaki i hana mui, tūnga Yesu. Si mōri rahe tala hawang, he purotu ia. Koe putu iki, kua haere mai ki e māture. Koe Yesu, koe whekawhekau. Nākai koe whekawhekau pangotā. Ki whakahara, kako whekawhekau lawi aki. O haere mai ki māturei, me rarurangi angaha. O fuaki noa ia hana mui. O whakatautou noa ia ilongi a kau whakalau. Kua whatafoto se ao hana uru ki he fōfō whatafoto. Kua tuina se ao hana kahokaho. Ki he tau. Kua pupu se ao hana tau lima me tau hui. Ki he tau fau. Kua whakakikiveka hana mui. Ki he tau mga whakiku hiku. Ma hingoa hana tau tūru. Nā kai ni mā nau tūru ke mga hala ia. Ma hingoa hana tau tūru. Hei e māma he patuiki ki kua nāta ki iroa me maironga te tolu patuiki kua kiriso tau mo mui pūli uli e lanurang kua māma i hake mui tuku leri kua fuaki noa mai ato tūna tau mo mui ahi nei o tūnu ni Kali tu tau e tu tau e tu kumu nei ki he maha mea hapu ke whahe tu kumu nei. Ke rongo no kūra he tangata. E whakalofa. Hofi hofi noa he tua. He fuaki noa ia hana tama. E maua e tu tau e whakamuia. Pe he mai fuaki ko tu tau nge ia hana tu tau e tau koe tarafa. Kai ke mana mana tu ke mui a ki nisu. Kai ta arofi te tūro ia ki tua hus. Ona mwna tiki rau rangi me fihe e milioan mo milioan e tu tangata ai. Ko hai ko mai ke ke tu tōngi tō e tā rafu ke tō anga hang. Whamahau ni e pētui ki e whakawhaino hana tō koutou e mare tau ke tau me fi. Kai tau tō tahani e ke riso mātou tō. Tau tō tahani e ke riso mai tō fi he lau rangi. Mātou tūru e hinei. Mena tu ki ki maunoto ki hatu tūra tūmu mui. E māma haha he ki niso naka i koe māma ne muka muka e suka puho noa ni e ia. Ki tūnga fitu ni māma mai he awa ni whanauai. Kei ke tau mga awha hiku hiku hana mui. Kona ngona fuki e tam hea tua e mamahi me tupi tupi. Kei ke mori ni ni tua ia. Ki a tu mau e mama ia. Ke hana mui. Ki a mamui a tua ia tau toriu. He mama ia. Mo e o whanua ia tau toru. He mama ia. Manatu ke wāki. Fano mwe mama e kakano uho e sadaulu. Fano mwe mama e kakano uho e sadaulu. Hana e tau kupo eiki ne wakawa tukia mai he tohi aia yawani ki mai katalangi e shu kia laua upeyan ko hoko mai vaha ko hoko mai vaha ki hoko oi e tam he tangata ki hana lilifu. Ke mōri, ke mōri, tlāti au ki amtōru. Kai ke wānaka i tō e fua saito ke kerekere me masi ai. Si tu mauni e minataha. Kai ke ke masi, si fua mai ai e tau fua rong. Kaonga Iesu e whakatai ki he sianga kau, tō e ki he kerekere. Whakatai ki he hana mui. E tō e se ngā kau, whai mui fū, ka mui mai. Se ngā kau ia ne tō e sū ko ia, ko tō e ia se ngā kau ia. Kia mui ai, e tō long, e rarulang, tari mai, taha tu hau, e hokotu ke taha tu hau. Ino e sū e hana, a whenong. Iro Iesu hana whanong. Haere mai tuaine ia ke mātulei. Haere mai tuaine ia ke hae ke mōpohu hunu. Haere mai tuaine ia ke whakatautau ki runga he sataulu. Naka i koe whakahara tupu whakaofu. Poke whakahara hake mai ni he mgahuia ke tau iki, he larurangi. Ke whakasataulu wa Kirisu. Ka kupia ni e parana me whakatokanga hia tua, mahao, mahaku. Nā kai koe mena hepe e sada ura po ke manatu hake mai he mga hafuka mui. Ka koe whakahara, kua whakatoka, tari mai he kamta. Koe whakahara, kua whakatoka, tari mai he kamta. Ia masi ai e punua maa moe hea tua. Mai rarulangi osi i pia fuki maa tutu. Ui se tauru hai ia, ma tau ka pisina. Kia mai long, mai loe e tauturu hea ote whenonga nei. Kia maa mai tauturu hea ritu hea se tauru nakai. Koe whakahana, hake mai ni he mgahu ia. Kaka whakahana kua lewa ni, fio ia hea tua. E hana tama ki whakatau tau i lunga e sātau. Manatu ki tōrua ki whānu e māma kirisu. Whānu e māma kirisu. Pei mai whai kupa tōrua mwhu marima mai tōrua mwhu maono. Asitalangi e isu ki alo tōrua. Tua tose he hāia e māma iam tōrua. si o whanua he toka ai e māmi e mtul ni e mua mtul he pūli ki kio ko ia ke whanu ke pūli naka ke sia ia mena ke whanu ki ai ia te lia e mtul e māma he toka ai e māma e mtul ia uta mtul mu whanau he māma lāngi e su e domna nā a si hele e ia ko whakamu muri ki alo tūl Mama e tua hai e kirisu Mama koe kupu mori me tutu tonu Liu fukamunatu mai he iki koe mgaho ni anai Kaeke wana kai whane mama e neafi koe mgaho ni anai E tua me wharenaki e mama kirisu koe watu Ia māma kirisu. Tūngo ko whakakesi mai e ia. Me tohi āki rote he tohi tapu. I to kupa iku au ke māma he larurangi. Ka mumi mai am tōru ki āo nāka iu am tōru he pōuri. Ka e watu am tōru he māma. Ha koe pōuri koe anahāra. Koe pōuri koe hokui he hāra. Koe pōuri ko he rehe ke he mai a tau hea tua. Koe pōuri e tau mamui whakanganga. Se anaka e tari e tau e māma e kriso. O tu mau atu tōru ke pōuri. Ka ka māma e kriso tūnga e whare tūta. Ne tū ke tau kauko maunga. Tata atu ke tau ke moana pukirahi. Pukirunga he feutu, tātātu ke mana pukirahi. Me whare māma tū taha ke whakatau ki ai e tau tonga. Ka mai he pūri he pō. Ki a hoko ma whora mai ke he lotohau. Ka ia e whakatai he māma ke riso ko ia kua whakatai. He whare māma tū taha. Ne huru ki a whakatau mai ki ai e tau tonga i pūri he pō me a hoko ma whara mai ki na tāu. I sūge hata tūra māmaia ki tu mau ki me mui atu ki aia. Ko ia koe whaere tū taha ko pōha tū mau ki tau mga ho pūri ki hata tūra tau mu mui. Manatu e tau tūra māma hiki. E hato tōra tamo mūi. Ko ia koe puhāra, ko ia koe kumori. Ha kua hau, pe mai handa kupu, kua hau au, koe māma he rarurangi. I anaka i tū mau, mua tua e pūri he taha. I tua mai, ki au. Koe a whā he angahāra, mai e maharoharo. Mai e matakutaku. Kua whakumahara ai atu tūru he mui nei. E whaka ue ke tama he tua. Kua liu whakamunatu mai ke pangapungipungi nei. Hau he hākua māma. Whanu he māma ke risu. Whanu he māma he sadauru. Whanu he māma he liu tū mai. Niki si e lo tōru Yerusalema, stari tōnu e lo tōru. Stau hea whakatutu e lo tōru, laviaki a mautōru. Laviaki a mautōru. Ata ua makamisinga, ki e whiwhiri whakafou, e no ngonanga ne ke maha mea. Meha ta tōru a mamuna ki atu. Iaha whalaire, whakamana tua e māturei, mamahi, māturei mamahi. E hato tōro iki ko Kriso. Pia nei ki hao tāpu ke whakamuna tō isfoke e liu tō mai. Me roa isfoke tō tōro ko Kriso ke māma e hato tōro a tō mamui. Ako ta kia he ia e pōuri e hala. Me whakapukia ki ia hana māma ki ae ki a tō tōro mo tau fitu māma mo tau mori māma. Ki langa matai, mo mori mo huru ki a lau tolu ne buri si mea ki foki a lau tolu ki tausi pihi atu foki me whakapuho mau e tau tolu mori a ki riske mama ki awhanu ai e tau tolu muini hawe hana mātu lei mamahi nā kai whai foki he larurangi I whakahonia I whakarofa tū taha whakarofa tū noa hea tua mai hana mahani mutaki lahi ma moko ka mana mnatu ki ai ki patuiki hai patuiki ni o haere mai baua ki ke mātu rei ka tūtou ki tō kūpu whakihikuhiko I hana mui ki runga sa tauro kua masini a ia I e masi whakakiki veka whakatatai mora ua he hana tō whahi kau kisia mai he masi he maa mahi atua he hana liu tū mai hu tū mau a ia mo maa mahi hata tūra tau mo mui tau ka pisinga manui ne maa tū rei saka mana tu ang he maa tū rei mai liu tū mai he tū mau fuki ato tūra he maa mahi reso he ofanoi ato tūra he mui nei fora taha me tau mo mui saka whikau mai hana hingoa Kei ngoi matua me tama moe anga tapu. Amen. Lunaba moe whakaheki I mua hi atua. Kei he lorong.
Thank you. lonely place.
Tolu a tapokiana ki Leoni Rau e kui atua nae ki hawa tam Kua eki ia mu Maama e ha mo tolu tamu mui whenonga nei Kua e fuki ki loko nahan Ki a whanu E whakata uo Mo Yeshu kui maama he larolang Tala hawanga kua langona hukuru ke tamu mui Haka tau mga ane puli uli ai a mautoro, haka tau langa tau hifi. Haka tau mga hui a kuhiveli a mautoro. Kwa fuka ue hako mai ki ki tarahau mai. Kwa koe kwa maamu he lanurangi mai ki nai, mai a mautoro tau mamui. Lanurangi hanema mna ki atu, ki whakamanatu he hawa whakarafa a mua ue atu. Ke lisho nai. Kwa mwena ki tau mna ki anga usi. Tau e kālishia. Pieni me hawa e kālishia, o whika whika o mautoro ki ai. Ki ki kira mauai, e hawa māma ki rung, e tau whika haroang, me tau whika hekeang, e mātu lei, me liu tō mai. Rotori ne nākai, lātaria koe, koe tua nai. Iai ki whakamuna tuanga he, Afraid me out up. What I have got one, if I come not work, you tell me more. You had a tool. You're the liam with your fear, quay. We are two and I may have a time for you, Sukris. When we're in a room, you tell my father. The tool will be here. You don't miss Muscaria, okay? Utoru wa tangi mo yoi, mi whakatu ke, ki mena kai nanga wa mai. Utoru wa tupi tupi, me lave lave e tau mo mui. Utoru le kua, ki ke he mo, e tau mo mui. Lako me tai. Me whakapuke ke he hawa mana i tua ki a maikia ki mauru. I maikia ki whakufo, ki a maikia ki malolo. Ma me hao me tau mamui whaka whakau tuku atu ki mua hao, ke mauru a mautoro, e hao a mauru. Ha o whanoi a mautoro. Pia te po liongo me ke tuku atu ki mua hao, ke mga hana i e toa whakarataha, me te liongi nā kai me ke whakareo atu. A ki whiu i e koe. E hao a lango mutaianga, kui atua nai. O whakavea ki rongi mātore me liutu mai. He mau mau e mautoro e hawa ma whala i nei. He hako ni he tukurangi. Amen. Ia maha rei tau matutake e tau tauru ke whanonongu he tau reo fia fia ke heke. Mai he hata tōra tau rong he mutu. Whanonongu mai kai. Pukatangitanga ia te maha rei tau long fia fia ke lata mai. Mahungi pōki nei, ua sewa. I whakaanga te loko se nai ni ua. Mwane mela kwa tingu huo mtaki ele oi e maonai
Two things that I love, dancing and dogs, and I made them into a successful business.
for buying this, and now they ask me where I got this. So I almost made the...
throughout the day.
Coetamenda, manongiosi.
taki ke hata tolo tō whakiroanga. Whakamua koe whakiroanga lātaia mo e mta kou lolongo kou whakalata hata tolo. Kompani kwaya. Lohi e fia fia ki e ui whakarolohi atu. Koe a pungi pungi ni e whakakoanga whakahiku. Tō hoke matole mwe ni tu mai. Pomle mori o mai puku hei kua ta. O mai a pungi pungi ke lata mai whakakoanga whakahiku. Ke lata mai te tapoki anga e awhala ili. Pia ni mai tapu o rohe a tapu. Ui nātri hao ka pisina ki whakatou mai whakalata. Ka eke ko maiki. E wāki, whamre mori tau mtu fine he. A ta tūra mta kau he ta mtu fine ki nōte e ka arisia. O manako e tohi kupu. Ha mtuoru ki maua he tohi ngoa ki lata ia mai. Ka isi a fia he ta mtu fine he ta waho tata mai. Ha ko hoko fuki e tata mai soki te ta mga hoke e paa e tohi ngoa. Soko mai fisi mai e tohi ngoa ha kualewa te whakiroa. E ki mga hoke tau tuturi e ni. Ka eke kua tau mui e hawa i ngoa ke mau he tapu nei. E si no ni koe koe ti hoko a koe ki kai anga mna kai au loa he tapu tu fin. Ni whakamana tu ai. E hawa he tapu tu fin he nao lang. Mana tu mai si kau nei mamu tapu tu fin. Ni ki e miri mata toko taha koe ka i hoko. E i mua mai hawa i ngoa. Kumtole tau kui. Kutau kui toko misi maanga. Kumule mori ki whakamapopo tu i ngoa. Si matu taki tu i kupu. E tōru aki, koe tapu mātule i hea tō tōre Ekeresia. Tāhini e tapu ki anga tō tōre Afreiri, koe tapu ki anga kau whakalata. Kompaini. Ai whai tapu ni ue a tō tōru. Kompaini. Ka mātai tapu ki anga mta hora hongfu. A tapu, mau e ni fōki tapu kau whakalata. Kompaini e mga hapungpungi. Kaka mate tapu ki anga mta hora hongo furu, naka ki mta hora hongo furu mataha. Manatu, ni hawa kwa mta hora hongo furu mataha kwa hiri te e tapu hata tolu. Mta hora hongo furu, e aho tapu. Tausi tui e aho faleire, aho maturei, tausi uri. Tausi tui e aho tapu, tausi sea. Mbatu taki foki hata tolu tapu ki anga niwe, aho tapu mau ngini tapu ki anga hata tolu. Hafi mdohora ua. Tau ni ue. Tau si sea. Kai ki ko meki. Hai e tau whakiroa ngā rata mi tau tapu ki anga tu tūru. Tu aho aho mahuina. E rotu kirishana e larurangi. Ko meka i fuki e tau tūru. I whakamuna tuai. Kai ki kua naka ina māma me mahinu mitaki. Ma tu taki mai. Ke jau ni. Kama tōra rikifikau ke lata ia mai tau whakamamanga me tau whakailoanga a tau tōru ma tau tau ki fuki tui kupu ki mou e whakatoatoanga ke lata me whaetapunei tau whakailoanga ni a tau tōru ke lata me whaetapunei ka kakaika ko pokia tō liu ke whakailoatu tō whakausia le taongo tata mai fuki tui e mungaho ke ka tau fitu ni minisi ni toi si paha tu tōra le tāo ngarati a mai pungi pungi nei. He mati taki mai ki whanau anongo ki he tōra rongo fia fia he hato tōru a mutu.
I love Monday.com.
What's Monday.com?
You don't know Monday.com? This is Monday.com.
due mrao che vai a tutto le tao non fa mai monuina tu le lui che scrivi e fa sto pau di ogni perto lui ne fa una tua e ma tu lì ma è lì tu mai e a tutto lo è chi con Cristo e a monuina non fa un tuo.
Connecting to local and global Niue communities, mātu takianga ke tau tangata Niue Osi.
Hau tau kapisinga, tau tupuna, whiwhi hau alongonanga ke leo whakalufunoa Niue he tau pungpungi ua. Ka humelia ke hau alongonanga, si ua nimo, tuku hau le teo ke Planet FM tahanakai whāpui neonu.
Whanongonongo mai ke he tau kupu whakamathana he toi tapu mai he tau mamatua whaifiau, wea tuleia mo kontiki mākani. Tau whakailoanga whakaikalisia, Tō whakailoanga ke tō matawhaka tō whono, ne tō seriously a Greater Neighbourhood Law Office. Tō aho ua he whahi tōpū, hola wālu ke uafuru ma lima ke tai holo ngufuru. Leo he whakalofa noa niwe, mātu ta kianga ke tō ta ngāta niwe osi. Planet FM, tāna kai whāpui niono, leo he whakalofa noa niwe.
I love Auckland.
I love Auckland.
I love Auckland.
I do like Auckland.
I love Auckland.
I love Auckland.
Good weather, good people, and I like it.
Loving Auckland. Our diverse city. planetaudio.org.nz.
And I thank my lucky star.
Thank you to the Leo He Whakalofa Noa Niue team for this morning's program. Join them again next Tuesday at 8 a.m. And if you'd like to listen to other New AM programs on 104.6 Planet FM, go to our website, planetaudio.org.nz, to see the schedule. The next program is for our Korean listeners. The Tuesday morning edition of Korean Catholic Radio is on at 9:40.
Anbu Tamil Urubhale, Anbar Yesuvin Iniya Namatil, Nerevana Waltukaludan, Anbin Kural, Nigalchi, Arimagu Padatuvadil, Mehunda Magalchi, Anbin Kural, Over Velikalamai Kale, Etupatu Manike, Olikirade, Ketu Mayalangal, Anbin Kural, Ungali Nigalchi, Ungulkana Nigalchi, Kedangal, Vayan Berangal, Ungal, Anbergal, Nanbergulukum, Arimagu Padatangal, Anbin Kural, Ungal Ilatil. உள்ளத்திலும் என்றும் ஒலிக்கும் அன்பின் குரல்.
श्री साई राम, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सुखद हो, अगर आप चाहते हैं कि आध्यात्मिकता के रास्ते पे कैसे चलें, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप परमात्मा है, आपके अंदर दिव्यता किस प्रकार से उत्पन्न की जाए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप भगवान में क्या फर्क है, किस प्रकार से आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दें, तो सुनते रहिए इस प्रोग्राम को साई वचन अमृत हर रविवार को सुबह 7:15 से लेके 7:45 तक. ध्यान दीजिएगा, आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/saivachanamrit. ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है.
If you want to complain about a program broadcast on 104.6 Planet FM, you may do so within 20 working days from the day after the program was broadcast. You must be specific about the program name, the day and time it was broadcast, and which of the codes of broadcasting practice you believe has been breached. For more information about how to make a formal complaint, go to bsa.govt.nz or write to Broadcasting Standards Authority, P.O. Box 9213 Wellington. Or you can phone us here at Planet FM on 815 8600. Write to us at P.O. Box 440215, Point Chevalier, Auckland 1246, or email us info@planetaudio.org.nz.